Hello, morning. Meskio club in it was at school. Nikona DJ wa fine, like you are lie. Ukikam, utaisikia. Niko fine, wako fine sana.
DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ Ziggy, hiya. DJ Kibu, hiya. DJ Pancho, hiya. DJ Salo, DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ Ziggy, DJ Kibu, DJ Pancho, DJ Salo. DJ mnafanya hiyo ngoma ikuwe moto venye mna scratch machine. DJ mnafanya hiyo ngoma ikuwe moto venye mna scratch machine. Venye mna nice watu. DJ scratch your machine. DJ scratch your machine. DJ
DJ Z.
DJ Ziggy, washa ngoma hadi yende long two. DJ Ziggy, washa ngoma hadi twende black two. Black two, black two, black two,
black two,
black two,
black two,
black two, black two. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ Ziggy, DJ Kibu, DJ Pancho, DJ Sandro. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ wako fine kama moto fighter, DJ wako fine. DJ Ziggy, DJ Kibu, DJ Pancho, DJ Sandro. Ni club, iko poa po, kingia ndani kulewa lewa. Hakuna mastress, niko pewa pewa. Mawaita wako poa poa. Baby girl, let's go out, we chat with you. Every night, you know how much I feel for you. You know how much I need you.